Shanky supplier.
Eka mamungu afika mamtu basa atabe supo siku Lini kisicho Wambie dini manu watu wa mungu wa chachi
Alisa
Kanabisha twende badani Asakube Kwa kujuna mekamika toma kungufu yako Asinyoji sana Ebo supa mrekaji chuma kisicho
Kisicho
Kwa kutu Eba doshua pa mwane tu wako
Epa supo wena fujo
Muda kidogo mepita siachi ya goma mpya kila mtu anakanyagia Ona muda kidogo mepita siachi ya kaze mpya na toto dogo anasema Kote muda kidogo mepita siachi ya goma mpya kila mtu anakanyagia Ona muda kidogo mepita siachi ya kaze mpya na toto dogo anasema Kote nani kapotea, nani kapotea, nani kapotea, nani kapo nani 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 kapotea, nani kapotea, nani kapotea, nani kapo nani nani Walisa nini me santa sija santa me kamanta Walisa nini me poa sija poa balo poa Sine pige ma beti apa beti mpumba Setuna kula wetu kente kese chipsi kap Kobaf, 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 kobaf Hakuna chula vikila labda vikila maria Chekina ifasi majibalia kama kamia Wasila mbisa afu akiso na bibiria Watu wengine wa mungu kusari wanakimpia Kase pofiga majuku ni maoka i dunia Kumpe wengine na umia vina napopakiria Istadi na lankipiri utasema punda miria Kini yona ni mechiri fanya yako na kwambia Wapeni wabana puwa minipo na siyagia Juhu chini kama tiyo kinama na kubambia Kwele nyuma ni moto misipendi utoto Nakula pako koko kugusa nyoko nyoko Kwa nimepata kolu singeli sasa ni soko Na minafanya kweli wala siko kwenye dojo Huko kuna vipaji la supporti shanka moto Kwa metawala da kila idara da Napiga show bila dona itwa fara Mwana nyamala paka mpagyala Mini kifika tawala tumu sigyala Na washantumu Na choma ndumu Mchawi pusha tusongeshe gulurumu Na washantumu Na choma ndumu Mchawi pusha tusongeshe gulurumu Bali Nge keto pusha Nge keto pusha Kante nge keto pusha Nge keto pusha baba Nge keto pusha Nge keto pusha kweli Nge keto pusha Nge keto pusha Kante sonajua kisha moka na pata vaibo Kubwa 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 kubita kiasi Sonajua kisha moka na pata vaibo Kubwa 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 kubita kiasi Kante mikushi minyasi Sini gas gas, sini gas kwenye, sini gas gas kwenye, nishisha minyas, sini gas gas, sini gas gas, sini gas kwenye, hoda kidogo mepita siachi ya goma mpya kila mtu anakanyagia, ona hoda kidogo mepita siachi ya kaze mpya na toto dogo anasema, kwenye hoda kidogo mepita siachi ya goma mpya kila mtu anakanyagia, ona hoda kidogo mepita siachi ya kaze mpya na toto dogo anasema, nani kapotea, nani kapotea Nani kapotea, nani kapo nani 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 kapotea, nani kapotea Nani kapotea, nani kapo nani nani Wakila seko na zide kubadilika Wakila seko na zide toku wa shika Manadaza wakisho woka funja vita Sana ni patan, sana ni somai Paka kiyoma, zwa kuchomai Siwe informai, sema anisha Tumu na shoma, wendo wa shisha Shisha, shisha, shisha Wasila mwasa amare kwa krisi Osa sitiwe, wade shika mapanga Jewe kwele unimi, ila mungu yuko na mese Na mene shika mkono, na veja na waza Sawa kiwa na penta kono, chuma na kase kubwani Mepata mamuba We anajistili tena na pama juba We ila kanipata mime mkota msuba Fata na shisha kulala Besi na biyashala Mapensi mubashala To ya nani changanyo kini yodo nisani Kama mido msani Taani mpoku sifi Nandika isi pasi Pese chegu na kulamba kama tafishi Welo ubaya lo ungumu kama kisi Nasi rekodi kama uja tiga chisi Ucha umbuka mucho tatanu kafisi Na kama smichi usiishi na makisi Kiki na kujana fana babiluni Umo, umo, umo Watoto wadogo kita mboto duwa mpia Watoto wa mama kita mboto duwa mpia Watoto wadogo kita mboto duwa mpia Watoto wa mama kita mboto duwa mpia Tende saka nibishia, sari nibishia Wamea kanyaga mtuwa sifwa momia Tende sari nibishia, sari nibishia Wamea kanyaga mtuwa sifwa momia Tende pari pana umia kuri Wana umia kuri chesa wana umia kuri Wana umia kuri badu Wazo mwisho Inakubali sana zangu kindo mbo busa Badi felasi nipanisa finole Atwenti ya kosa chana dui Amdongo futi Anakubali sana mbo busa wakieko kichasuria Ambada ambada la tibiali Atwenti mani kana bindo kibaka blu Kula babu Apojeza sana kwasa shina sitia Ewa zangu kita masaki Anakubali sana kunche moja Anakubali sana mbo mbino kie Ewa zangu kita magia la mbosa chok chem chem ana pali sana mwana kukabu tumpo atwenti hapo atibe bali babalu ena plus na matele kibia kuchoka atwende janjalo tiko libele pakua besi besi no boy ana kubali sana bazo na tokrezi michano wazo kita pila bofu ena kubali sana wazo kukinja ete kwa tasito msato na chasita chasimu wazo kina jula buisi ewa la hatu ana kubali kina ukozi nemeda kochi etwende pale chanki wazo kita pibeja ana kubali sana wazo kukinja manja maaskari doyo aje kasi eva ena kubali sana bila kuchoka Epic with best quality.
The best quality.
Fujo on the mix.